concern.
Stray music.
Concern. Concern.
George A. Bless this mess.
Concern.
Trio mio.
Concern.
Uh-huh.
Concern. To whom it may concern.
Real man, you already know, man.
Concern.
Yo.
Concern. Concern. You concern. Me concern. To whom it may concern.
Kama kwande na fit, unavua.
Concern.
Niki tweet na unafeel na kwata.
Concern.
Niki post kwenye status ukachi. Siniulize ni anani.
To whom it may concern.
Ina kukonsan, machiku meka energy na focus. Kwa story ya ikuhusu bila haya, ndo wana confirm. Singini wale waku call mom, kukinuka kona kwangi. Neza contact uangushwe ni chaplain, mekupea gatsu zungumze. I am not the one who neza ask around. Naza kitu na maliza and I pass it down. Chikonsan, na vitu zineka ngima kwa meza ni cornstarch. Ni energy kujibu maheta na grow stacks. Kadhani na clone racks, kucha mkonyeshe kutrow cash. Kwenyeshe kutrow cash. Afua you as nika penga, she know that.
To whom it may concern.
Kakuchi ya mchulu bang na performance.
To whom it may concern.
Yo, na tabia za Sodom na Gomora.
To whom it may concern.
Mr. Pull up with you, can't afford that.
To whom it may concern. 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 Concern you, concern me, concern. To whom it may concern.
Kama kwande na fit, unavua.
Concern.
Niki tweet na unafeel na kwata.
Concern.
Niki post kwenye status ukachi. Siniulize ni anani.
You already know, man.
To whom it may concern.
Umeonewa but haini concern. Umegongewa na tusha confirm. Umekuliwa baby jo kukuwa mtam. Ina take blood, sweat, tears jo kukuwa scar. Mekuja na 5-6 na mko mtu nane. Kumanisha kuna ninja likalia mwingine. Bado uko ocha wanantupia majine. Na vile nimeomoka na shindwa mini zime. Sikiza, nilichota garden flani kwa klabu. Ngware ya kapiga mai 13. Umbwa webe, kumbafu zangu unasumbua apando. Ogopa dema kwa na tatu.
To whom it may concern.
Falame wa dema kwa 32.
To whom it may concern.
Ikikuwasho na chikuna fuck you.
To whom it may concern.
Kuna prezo Kenya nasumbua watu.
To whom it may concern. 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 Concern you, concern me, concern. To whom it may concern.
Kama kwande na fit, unavua.
Concern.
Niki tweet na unafeel na kwata.
Concern.
Niki post kwenye status ukachi. Siniulize ni anani.
To whom it may concern. 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 Concern you, concern me, concern. To whom it may concern. Concern.